wewe na mimi ndo kuonesha mfano. Wewe ndo hakuna ninisha. Mbele kuna vita mapiga. Wewe na mimi tutapita. Wewe ndio kuonesha mfano. Wewe ndo tawanyamazisha. Maneno kila rangi sona mfa. Wewe ndo tawanyamazisha. Wanachojua sasa kukutunza wewe. Wanachojua sasa kukulinda wala. Wanatangaza tushinde maboga ye. Wanatangaza eti na kufuja ye. Wanasaa upendo wangu. Wanasaa huruma yangu wako. Waaminishe wewe kwangu. Wendo najua mimi nani wako. Wanasaa upendo wangu. Wanasaa huruma yangu wako. Waaminishe wewe kwangu. Niaminishe mama, mwambie usiwafiche. Nawe ni moja nyama. Niaminishe. Niaminishe mama, mwambie usiwafiche. Tunashare bandama. Niaminishe. Niaminishe mama.
Family sana. Hela, hela, mimsela, msela. Sina hela, hela, suzi kwenda jela. Katam tam baby, katam tam sweet. Katam tam baby, katam tam sweet. Yake tam tam baby, yake tam tam pip. Tambulishe kote kote kwamba mindo babala. Hela, hela, mimsela, msela. Sina hela, hela, suzi kwenda jela.
Wanasa upendo wangu. Wanasa uruma yangu wako. Niaminishe wewe kwangu. Wendo najua mimi nani. Niaminishe. Niaminishe mama. Mwambie usiwafiche. Niaminishe uwo. Nawe ni moja nyama. Niaminishe. Niaminishe mama. Mwambie usiwafiche.
Niaminishe
mbebe. Tunashare na bandama. Niaminishe.
Wajue
mama.
Wasiki
nashea na bandama.
Toka kwa bi.
Anaitwa Baga
Notiboy.